Abadu senkumi bili beveta be misinde mbuna vya alejo mlundi ogwoku neja run for the Nile Marathon. Mchibuga jinje jiga sabata kama ni obutonde bwensi. Abatuze ne vanna mikaga abalolo kutase nyanja naluba aleno mugachi ila nukuzawe chibira. Ekibadde kisaanyiziddwa mu disitulikiti y'e Mayuge. Enteekateeka eno omeddwamu omutwe Rotary Club y'ejjinja wamu ne Nile Breweries Limited. Ensimbi ezisondeddwa zigenda kuyambako okuzzaawo ekibira kya yiika 247 e Mayuge okusobola okugaziya ebifo ebyasibwawo okwata kasasiro wa plastic mu myala eminene egiri mu Kampala n'ejjinja egiyiwa mu nnyanja Nalubaale n'omugga Kiyira. Akwanaganya kampuni ya Nile Breweries kw'ossa n'abantu ba bulijjo Emmanuel Njuki ategeeza nti okutaasa obutonde kyankize eri abasuubuzi bannamakolero ne bannayuganda bonna.